Loli usuku olukhulu usuku lwenjabulo kwi-University Rhodes. Sibonga kakhulu kwi-GBS Mutual Bank ngokuthi izosinika imali ukuthi sikwazi ukulekelela abafundi abavela emakhaya angakwazi ukuthi akhokhele abantwana babo izifundo zase-university. Sijabula kakhulu, siyethemba ukuthi labantwana bazofunda, bazimisele, baphumelele nasezifundweni zabo, bezokwazi ukuthi bayokhuphula imindeni yabo, bakhuphule ne-community yabo, nesizwe sonke sizokwazi ukuthi sibe nabantwana abafundile, abakwazi ukuthi bakhe lesizwe sethu siqhubekele phambili.